We can fall in love again. I wanna do it all again.
King Sakwa, King Sakwa.
So this song.
Just another track. You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, siku zaenda.
Siede siyama vamos siyama, siede fala vamos fala. No tempo que te larga, si no te obari te mamá pobre toca. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, tan voy a volver. No son love así picaba.
Come on my knees, baby please. Usa mi maliza, te quise. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda.
Siede siyama vamos siyama, siede fala vamos fala. No te por qué te larga, si no te opeito ten sentimiento pra andar. Si, ya no me quedo pra dormir, baby. Más quiere que si yo amo ya fue, no voy a volver. No solo a ver si pico a volver.
Mapenzi ya dati ya shatubana, na harufi ya muziki ya tuzingira. Si quicki si ringi tondosa, oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Fall in love again, I wanna do it all again. Dance with you. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda na siku zaenda.
Kama maliz, baby please. Usha ni maliz, I take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Siku zaenda.